omuntu omu yayitwa okugenda bamutwale kale mu kufa olugendo eyamutwalako yamulabanga akooye nane ku mutwe alina omubuku omuzito kye yava ayimirira era n'amugamba tika nkutwaleko nnyabolemu okukoowa yasanyuka nnyo okulaba mulumirwa yatula nakigagga mu ttemabega ono kwe kusimbula mutima gwe muli ajjudde akaseko olw'okuyamba omuntu wa Katonda Katonda limuwa empeera olw'okuyamba batandise olugendo nalinda kimuntu sekanvemu okugenda okutunulako w'emabega nga gwe yatutteko amaziga gamuyunguka entuuyo zimuyitamu nga nti omugugugu muli ku mutwe mukazi wattu teyakimanya nti omugugu gw'alina okugussa wansi naffe bituteganya butamanya kye yatugula era nabyo yabikula obulamu obugagga n'emirembe eyatugula nabyo yabikulira mu kalunje tukuweki ne bamwetayirira bali abagabuzi yenganyenya mutwe ze sente z'ebyo ebyokulya sizirina enjala ne lumooli netamanyi nti ebyokulya yabiguze enjala ya lumooli najjukira n'akawunga keeke yalese naffe bituteganya butamanya teyatugula era nabyo yabigula obulamu obugagga n'emirembe teyatugula nabyo yabigulira mu ngalo
www.mp3ugandanmusic.com